Tata bla vevɔ atɔlia, Gbɔgbɔ Kɔkɔe kɔkɔɖi. Ame siawoe nye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo. Esi Yesu yi dziƒo la, edo ŋugbe na wo be yeaɖo Gbɔgbɔ Kɔkɔe ɖe wo. Le eƒe dzodzo ŋkeke ewo megbe la, woƒo ƒu ɖe teƒe ɖeka. Kasia, Mawu ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe ɖi ɖe wo dzi eye wòyɔ wo fũu. Ŋuse va ɖo nusrɔ̃lawo si be woate ŋu aƒo nu na amewo le gbegbɔgblɔ vovovowo me. Hekafu Mawu ƒe nutsuwɔwɔwo. Mawu ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nɔ ame siwo xɔ Yesu dzi se nyateƒetɔe la me eye wòna ŋusewo be woalɔ̃ Yesu eye woaɖo to eyama ƒe gbe.